Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri o rei ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea a kukahi Stevens tēnei. He oranga ka haere ki ngā kaupapa hānga i ki te a huarangi, wai marie e tahi tauira o te waiariki o te moana a toi i ngā karahipi, kia rātau, kia ora. Kei te mata o ngā whakaaro o te kaunihera toi moana ko te taiao, ka mutu e tūtohu ana te mahere karioi o toi moana ki te poipoi i ngā kaupapa hāngai pūana ki te a huarangi. Ruatau ki muri i tūtohu ngā kai kaunihera o toi moana i te huringa o te a huarangi, hei tētahi take nui i te rohe nei a i tsuki i te arotahi o toi moana mā te taua ki i te ohotata a huarangi me te ngā kau tsitikaha ki te mahitahi me te hapori, kia tahuri ki te whakaiti i te hauhā me te urutau ki te rerekētanga o te a huarangi. Hei tā Fiona McTavish, te tumu whakarae o toi moana, e hiahia ana te kaunihera ki te whakatakoto i ngā rerekētanga mo te a huarangi, mo te anamata me te mahitahi me te hapori ki te hanga i tētahi ao āmua. Hei tā Fiona McTavish ka whakapau te kaunihera i ngā pūtea ko tahi ira 8 miliona tāra ki ngā kaupapa maha ka hāngai ki te a huarangi. Hei tā te kai kaunihera anō e tūtohu ana i te nui o te whakahāere o te ārahi anō hoki i ngā take hāngai ana ki te taiao. Anō ko te mahitahi ko te tautoko i ngā kaupapa a hapori hāngai ana ki te taiao ko i anō tā te kaunihera e manawa nui ana. Nā te aroha, nā te whakaaro nui i tutuki ai ngā karahipi mō ngā tauira koi nei tonu tā te tahi kai kōrero mō ngā karahipi i whakawhia ki ngā tauira o te waiariki o te moana a toi. Te kaumātoru ngā tauira o te tau te kaumārua i whiwhi karahipi Outward Bound mō tēnei tau 2021, ka mutu toko rua ngā tauira i whiwhi karahipi no te kura tuarua o te mānuka tūtahi. Hei tā te kai kōrero o te rōpū āwhina Acorn i tauranga ko ngā tauira nei i tautapatia e o rātau kura me ngā kaimahi o Outward Bound. A ia tau ka whiriwhiri rātau i ngā tauira e ngā kautitikahana ki o rātau kura me te hapori. Hei tā te kai kōrero koi nei te tau tuarima i manawa nui te rōpū āwhina Acorn me ētahi atu i tautoko i te karahipi. Ki te tuku pūtea ki te karahipi kia puta ai ngā tauira ki te takahi i te taiao, ki te hanga i te manawa tīti, i te manawa nui, me te whakakakau. Ka haere ngā tauira nei ki Anakiwa i te Waipounamu ki te hōtaka tangaroa Watch.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Iangi tū ngā kapa e rua o Opotiki i te rāhoro i Pahure. Ki te pirimea tuarua i puta te ihu o Opotiki whā te kaumārima ki te te kaumāwhā. I tā karo rātau kia Mayor St. Michael's, a i pītia no te kapa tuarua o Opotiki i te kapa tuarua o Mayor St. Michael's 3 te kaumārima ki te e rua te kaumārua i te wāhanga pirimea tuarua whakawhanake. Koi nei rā e te iwi ko ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea, ko kahi Stevens tēnei, kia ora.